Kasango na VOA.
Mokolo malamu na baiban sobo ziliba kuya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi isango batokole kazumi na misato bakufi na masasi ya soda moko na sange na Sud Kivu. Vio Lingala ebenga ki molobeli ya mampinga na Sud Kivu, kapitaine Dieudonné Katirika to landa ye.
Sota wana banda beta ki masasi banda lobby na butu akimaki me ba konzigazwa ki decision apotinda ba soda mosusu ba kendo luka e po ba kangaye e ba ki aye na justice militaire po asamba
e zali tina nini ya beta ki masasi eske boyebi deja
jiske la to yebi na ote me rapport po tozwi ba ipsi biso ke soda zala ki na esika masanga bando me na masanga tango abimaki de a bando beta masasi na mtu nyoso ya kutaki na nzela yango to deplore batu bakufi bamsusu bazuki en tout cas eza soda moko indiscipline sengeli akanga makaka toko kangaye
azalaki ye moko to azalaki na baninga basusu
azalaki ye moko tina ya kobeta masasu wana toyebi yango te tango toko banda ba enquete nde tokoyeba soki eza na mutu atindaki ye soki ezalaki ndenge nini soki ezalaki na se ya mulango tokoyeba tango akosama po toyebi ki toko kangaye kaka
balobi bana bake bazalaki kati na bato zomi na mibale to zomi na misa tu bakufi bazali combien
toko ye bako identifier bana tepo awa ndenge tozali awa bore delegation utaki Uvira na 35 km po kende lande la matambo.
President Félix Tshisekedi apameli bobo mami bo salami na sange pe atindi maloba makolendisa mabota maye bakufeli mangomba mabato mabe bakangaki pe ba memaki ina zamba koleka bato kama moko na tukusambo pene na Park National ya Virunga kati na avril 2017 na mars 2020 ilubi Human Rights Watch basi pe bilenge basi nde bazali baye mangomba ya bato baye mangomba make makata kana macheti na mbeli tope na minduki ba beta kabango banyokola kabango pe bazwa kabango na makasi elobi Human Rights Watch. Na Ituri ba kambi ba mangomba ya basimba minduki ya kala bazali uto le 3 juillet kosala kosolola na baye bazali kosala bitumba na etuka eye batiaki manzaka na bayi kodeko pona kotika bitumba na sekter Walendu na Tatsu na Tati na Jugu Bozindo na Sango na Christine Aberi ito tolandaye.
Bakonzi ya batomboki ya kala o etuka Ituri oyo batinda makina mokonzi mwa ekolo République démocratique du Congo pona kosolola na baiko deko pe na batomboki misusu o etuka batatoli boye na nzela ya molobeli na bango Pichu Iribi
na étape to commune yango bango nyonso bazali d'accord pona ko déposer mandoki
abakisi
kasi problème oyo tozali nango lelo tozali kozanga ba structure ya accueil pe ya accompagnement ebe le oyo bazali koya tozali obligé kozongisa bango tozali kobenga bakonzia mboka ba ONG baya komettre en place mécanisme nyonso mpona koyamba bato wana
tokundola ete uta mokolo misato ya sanza ya sambo mobu otoza nango nde batindami bakomaki o Ituri kasi etuka ezali se kotanga bibembe mikolo iso kolandana na mobulu ya baiko deko Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito mpona VOA.
Minganga ya engumba pe territoire ya Beni ba telemisi mosala lelo pona ko telemela liwali ya moko kati na bango Joseph Kambale mikolo mileki na masasi Bozindo na Sango na Erikas Mwisi
Balufi lemelo bazwi mukano moye pona ko pamela bobo mami ya moko wa bango Kambale Jeff si ba misimwa mikolo mileki
nous déclarons Beni sans hôpital c'est à dire que
tolobiete Beni ekoza l'hôpital oté bandako ya bokolongo nyonso ekokanga laboratoire, dispensaire, centre hospitalier, centre de santé, centre de traitement traditionnel privé étatique, bakoutique à Kosala.
Lelo mokolo ya bokanisi ba mama ya Afrika mwa milundu misalami na bisika bike moko esalami na Jifa na Kinshasa. Bokutanisi masango mibale, masango mibale kwa sango.